akozela kaka ata na mbula ekoya mama na yo alingaki amalisa yo yo pe ondimeli maloba ya bafami na yo koyekuna na bambongo koyakola na mpoto koye fami ya baise konga ndumba na kotambola na makolo na Zaire nakomi sonisoni o mama o na bembi nzoto nakozela kaka ata na mbula ekoya mama na yo alingaki abalisa yo yo mpe ondimeli maloba ya bafami na yo koyekuna na bambongo koyakola na poto koye fami ya baise konga ndumba na kotambola na makolo na Zaire nakomi sonisoni o mama ona bendizo
tu e kami kami kaza
cheri kami kaza cheri kami kaza
foto pensanga o
cheri kami kaza
apasola na susi na moto
cheri kami kaza
na emi baninga o
sharika mikaso
nenge oboyanga o
sharika mikaso
nakoma kotala yo na
sharika mikaso
kamika kamikaso
sharika mikaso
kamika kamikaso
sharika mikaso
foto pesanga o
sharika mikaso
na basola na susi na moto
sharika mikaso
na embi sabaninga o
sharika mikaso
Nene oboyanga o
sharika mikaso
nakoma kotala yo na
sharika mikaso
kamika kamikaso
sharika mikaso
kamika kamikaso
sharika mikaso
mama eh hey oyaka wa kolina kamisa kamisa ya Fabiala, Opedo.
Nakomba na lisusu te kamikazo. Otamisi ngai moto e kamikazo. Oh mama ye 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 ye. Babalisi yo monoko ya mboka ye 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 ye. Soki bobala ni komela ngai. Soki boboti na mobali yango e Pesa ye kombo na ngai Matisa ye na kombo ya ise o
Mama mama
Oh mama oh mama ye 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 ye
Ah
oh mama ye 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 Na komba na lisusu te kamikaso Otamisi ngai moto e kamikaso oh mama ye 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 Babalisi yo monoko ya mboka ye 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 Soki bobala ni komela ngai Soki boboti na mobali yango e Pesa ye kombo na ngai Matisa ye na kombo ya ise o
Mama mama
oh mama ye 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 ye
Mama mama
oh mama ye 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 ye
Opa Mignole Kizi chakwe Iba tako se bate o
Chekate.
Papa, oye, 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 oye